Mama bado na subiri ni sali moja kwangu kama siku mbili nieleze umefika sinza ipi sioni dalili nikipiga simu sikupati wazazi hawajui uko wapi maswali mengi majibu sipati nabaki toiko sijiwezi yamenielemea mapema Go I want you to stay.